Kill it. Yeet. Yeah. Yeah, boy. You look boy. She king. Tunnel, tunnel.
Bell.
Aye. What?
My daddy's oba, wake up pending. Saona bogaba weka bendi. Discover my baba di weekendi. Tukiko saraba tunatinga raba bendi. Popo wameshe waka kinyama. Na watoto wameshe data. Na wanakoni wa moto wanavyonata kinyama. Mana mchuzo moto ndo unamata kwa nyama. Yasho mbwana jingi wanangu. Kama katiringi weka basi mkono juu. Mikeka ya wahindi wanangu. Kwetu vigodoro tunakesha macho juu.
Nyanyo wa glass, longa cheers. Wambio wana tumeva mia. Sit back, mana naingia na isio these tracks. Sikize na kwambia kama penda weka pause.
Yeah, yeah.
Kama doctor kula dose.
Yeah, yeah.
Ini bongo paka jaws.
Yeah, yeah.
Watoto na watu machos.
Ukitendoli mefungwa open. Dani tumelewa, ruga yetu moja kingeleza broken. Slow kama moka koka. Ushikaji mwisho ba bro. Mana unipi show top 10.
Wakiwa okay, snitcha za tano miskupi. Wache wa hate mana basha ya mafupi. Bad man was a road na magrupi. Yeah, yeah, grupi. Yeah, yeah, grupi.
Popo wameshe waka kinyama. Na watoto wameshe data. Na wanakoni wa moto wanavyonata kinyama. Mana mchuzo moto ndo unamata kwa nyama. Jasho mbwana jingi wanangu. Kama katiringi weka basi mkono juu. Mikeka ya wahindi wanangu. Kwetu vigodoro tunakesha macho juu.
Nyanyo wa glass, longa cheers. Wambio wana tumeva mia. Sit back, mana naingia na isio these tracks. Sikize na kwambia kama penda weka pause.
Yeah, yeah.
Kama doctor kula dose.
Yeah, yeah.
Ini bongo paka jaws.
Yeah, yeah.
Watoto na watu machos.
Yeah, yeah.
Montana, more beats, more flow, more dough. Shout out kwa wanangu Kenyama na Kino.
It's a female king, yo. You already know when you chat to Nemo. Yeah, Chino kwa Jino.
Nyanyo wa glass, longa cheers. Wambio wana, tumeva mia. Sit back, mana naingia na isio these tracks. Sikize na kwambia kama penda weka pause.
Yeah, yeah.
Kama doctor kula dose.
Yeah, yeah.
Ini bongo paka jaws.
Yeah, yeah.
Watoto na watu machos.
Yeah, yeah.
Over the gamble.